Jam on the beats.
Ushawahi kurudi maskani mshua anafanya kaza lokuachia. Ushawahi kurudi maskani wazazi wamegombana wanakushtakia. Ushawahi kurudi maskani simu yako doficha mama naitumia. Oi, nilipotoka kuna fujo kinoma mwanangu huna cha kunambia. Hebu pisha nipite nao. Niliondoka kujinoa kidogo mmejisahau. Na waletea madharau waswas misugopi kitu kama nani weza njo now. Stick ziku down zilete juu mambo ya kusema kula mtoli nyama ziku chini. Tushakatani slogan tu. Ni slogan tu. Ujinga wakati wa kwenda tu, wakati wa kurudi kila kitu kipo makini. Na sio fini unyama tu, bana bichwa langu lina ubongo. Keki sio kubwa tena wanongopa, usipopambana mani gota kufa. Depression kuna vingi visa, jichanganye usikande kama nukta we. Tap tap niko life now, tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now, niko life now, niko life now. Tap tap niko life now, tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now, niko life now, niko life now. Na structure ndo hiyo tunaifuatisha mpaka tutafika wote huko juu. Ni kweli au sio misijali hilo itafamika ni unyama tu eh. Mnyonge hanyongwi na kiake anapata kama beef ni beef tu eh. Nishafanya vingi usinipimie kisa mwilini sina tatu. Hapo kwenye shida za kondo napiga pesa, matatizo yako kwangu mimi ni fursa. Nimevurugwa staki cash out, atupokei pesa nusu tena eh. Keki sio kubwa tena wanongopa, usipopambana mani gota kufa. Depression kuna vingi visa, jichanganye usikande kama nukta we. Tap tap niko life now, tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now, niko life now, niko life now. Tap tap niko life now, tap tap screen niko life now. Tap 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 niko life now, niko life now, niko life now.
Basata, wambino sanwenu nakunya.